Zero distance, umwili wangu na wako. Umeni confess, naiga tabia zako wewe. Nimekuwa mwepesi, kwa mbwembwe na raha zako. Kweli Mungu kabless, jamani uzuri wako wewe. Na amichezo tunoicheza hatari. Kwani nani amekufunza hatulali? Na ukiwa mbali na umwa mwenzio inavyoona, day by day I'm falling in love, day by day I'm falling in love, and day by day I'm falling in love. Day by day, I'm falling in love, Mashegi, I'm proud of you. Ngamia wangu mzuri, mtunza maji kwenye safari. Nakiri, without you ni sawa na nyuki bila asali. Yako tamu kama chenza, kama nanasi, yani kama ziwa tu ila nazi. Moyo wangu unacheza masarakasi, tukiwa chumbani tuje nafasi. Na amichezo tunoicheza hatari, kwani nani amekufunza hatulali? Ukiwa mbali na umwa mwenzio inavyoona, day by day I'm falling in love, day by day I'm falling in love, and day by day I'm falling in love, day by day I'm falling in love.